District AS Sironko na yo ego erimu kuno nyeleza kuna bambula omu lido ya kute echisoro chaba izi echivadishi vila mwaba izi ya basuwa mbikumbibiri kusumulia Elgon Junior School. Roger Staitika ya mwongezi wa polisi oluyoro atekeza nti na bambula omu lido no ya tandiseko Elgon Junior Christian School echanja cell central ward motu for town council district ya Sironko chika mbuo kubante abayizi babadde baze mchisulo echaba lenzi okubanga bachu sign forms abwe basobolo kugenda baso maka ungezi wabula oluvanyuma ro kugenda metronu wa wenga ya Maureen Nanduga ya gzeyo mchisulo chino nga agenze kuchima simu ye wabula waisewe edachika antono dala ya badde ya kaingida na ulida okubwatu kwa maanyo msiringu wa guru era bwatu na duka na inge mfariso javana jisinga jona jifuse ulide na inga tuwali muhizi na omu alumizi duwa mchino
ekiri wonti ebintu bya omuli amasuka mifaliso kitukesi n'ebintu ebirala bya yononese era tebasobodde kutaasa fire brigade yaffe yagenze otuuka nga dometry eno ebenge yatandikiddewo ne investigation ku nsonga eno olwabeera nti waliwo abalina omukono mu kyo babeere nga bakwatibwa bagende mu maaso n'okubeera nga bakagabulwa okusinziira ku mateeka naye wenjogera teri akwatibwa investigations zikyaliwo naye ate n'ekirala twagala abakulu b'amasomero okwetalira nnyo kubeera n'ebintu ebirwanisa omuliro ate n'okutendeka abantu baabwe mu bukugu bw'okulwanyisa omuliro guno.